ndabye bingi ne nonda londa mu byendaba ebisinga obuku naye ekigamba kusima kikulu kigwana okulowoozako bwe wabanga wali walina kye yali akkoledde asaana kusima nti weebale nnyo weebalire ddala kukirwa era mazeko ntya ebibuuzo bye twebuuzanga abamu twakutandika na lukumukumu katonda yalimanya katomanyi bulungi oba ngonoomalako gano mazima bangi bannafa bafudde abalala bumenge bwa ggaali abalala nnyonyi abalala bagudde mu nnyanja abalala ndwadde temukama wamuwaki okukumanga tegala nkimanye obali awo wamuwa ku nsimbi osanga wamuwa ku ddoola oba bawunda nti yesinga ekigambo weebala omusajja kigwana olwotukisaawo obulamu okumalirako ddala omwaka weebale Yesu weebale mukwano gwange bannaffe banja bafudde bagende makombe kize kitafo kuba balamu nga tukyasa omukka weebale Yesu weebale mukwano gwaffe nedde ntasiima ebulagiwa mukama tusiimye bwongerwa weebale Yesu weebale mukwano gwaffe ayo Yesu webale webale sabo webale Yesu webale webale mbyo olw'obulamu n'amaanyi ne ssente by'otuwedde tusiimye nnyo olw'okututasa mu bubenje tusiimye nnyo bamwezi bwatu ssente zitututte tusiimye nnyo kolera ne ebola gwe watuwonya tusiimye nnyo mukama tusiimye bwongerwa o tusiimye nnyo obenga katonda waffe tubenga abantu bo tusiimye nnyo tunaakuwa kiddagi kubanga tunakuwa kisebo kubanga olw'okubanga otukumye tunakuwa kisebo kubanga obenga katonda waffe tubenga abantu bo tunakuwa kiddagi kubanga tusiimye nnyo ssebo tusiimye ffe